Abu Musa ne bu ken Musa dik am soxla am bëgg ko ci dimbulé yonent bi day wax ñafa téewal ni leen lu way man ci soñu keneen bam def lu baax ba koko def aw yiw mu jëm ci borom aaju ji nako def mu am ci tiyaba lim ci tek nak ko yaqdi Allahu ala lisan nabihi ma ahabba wa sakul mbokum julitam ndariñ mo xam fekk na Yalla nara dogal lola mo xam fekkul Yalla nara dogal lola ndax mbir mu nek amna lu ci Yalla dogalon jëk tay faaw rek mom Yalla fay ko ca aw yiw kam don tinu moy kam don sakul ndariñ la am ko ñak ko am ci yam mom ci bopam mom faaw rek Yalla fay ko ca tuyaba